kukila batende ikungudo ze chibuka Kampala bakalambi denga baga mantisiva kwa muka kungudo zino nge chitongule cha KCCA ewe chala gido kuzamu kukutani kanu na kuruwa lero kubange vifuwe lakalu kubateka siwa teke teke abatende iba na bakulende duamu shani mkemirende baga mante cha KCCA kubajia kungudo tichandi badechili na yobu zivuvuli mkuhera nge vifuwe lakalu kubateka tewali midala ngo kubajia kungudo chigende duamu kubali nesa ukwe nukira kunsindi
I'm going to go to the government.
Kadiba watu sindika saa wazino
tumonyeza bana basela vereo nape tuvereo mwagala tukende tube
mbade mpuna mua anone uwa mpunye vitavoni msindika kusomero kati nakata wana wangabari wakati utibana wana kubenda kusomero maisha ukora
tewali midala government ya tukoma tuve kukubo tunagewa
mwai tuwa gendo sabe chifo batu gamba teviri iyo mungu tabayo le tuwa muza tugenda genda wa kati
mtu wadeje tulaga wage kwa gena mustafi chama ni nyoko sura yo na kusura yo kawo
ya denga bantu bachagena maso no kulaganga batagenda kwa mukangudo zino chukane chitongole chukane ministry of nice work chivuga Kampala ifungu bide baga mantu bagenda kukiriza mutende iye na kudamu kolera ku ngudo okuja ko kugenda mu ifu ibyatekebwa okosebwa batende ibano Ministry y'ekibuga Kampala ngeri wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ko sane poliisi n'eggwanga bagamba nti bagenda kukkiriza mutembeeyi yenna ku nguudo z'ekibuga Kampala awamu n'abakuba boda boda abatalina siteegi kukolera mu kibuga kino. Minisita omubeezi ow'ekibuga Kampala Kabuye Kyofato Gabriel bwe yabadde ayogerako eri abamawulire ono yategeeza nti n'okikoleddwa n'ekigendererwa eky'okutereeza ekibuga Kampala kivaleneko obulungi ng'ebibuga ebirala mu mawanga amalala.
Abasuubuzi bangi abafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo ababa n'ababalemeddeko nga bagaanye okwejjako bokka na bokka bannange ezinaavaamu funaabiwuli kuteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo bukiiko KCCA we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe ekyagenda eky'omuntu enkula y'abantu awamu n'emirimu era obukiiko obwo bujja kugoberera enteekateeka ennungamu era bwe banaabeerawo obumulumulu bwonna mu buliwopere mangu abantu abo bajja kukolebwako kakati gwe wa boda boda eyasulayo gwa naggamu n'ogaana okwewandiisa ku masteegi gano munange ekibuga kikulemye be wapeeka nnabulemu obudde bwe buno bukukeeredde na paaka 19 mu kibuga wanono weneebaliza bannaffe abakulembeze ba Wutofu Uganda Taxi Operators Federation kivomu ni mbaa kutani